angels. Ain't that some kind of
magic? What do you do, magic?
Crazy.
You know what it is. Mboka doba.
Kili kofocus kutafuta ganji. Sina time ya hawatiaji. Hapa ni uchawi tunamix na kipaji. Na nitaji ndiyo naitaji. Ni mashuguli ulala. Deli tuko shagla. Tukitokea wanajua ni tangdomo papapa. Deli kuwa samba. Utapotea tunachika. Ni mashuguli ulala. Deli tuko shagla. Tukitokea wanajua ni tangdomo papapa. Deli kuwa samba, utapotea, tunachinja, tunasaga. Uwezi kuwa shua ni disaster ama damage. Suwe mwenye chagua ni plaster ama bandage. Venye miujitambua na patia my miscarriage. Wameshindwa kudeliver wana blame miscarriage. Wasted and ruling na bado kijana I'm savage. Interested na ngumi toka jana niko rampage. Tested nyangumi minangoja unitaje. Hata na kwa molete ni kimpoint kama target. Mzuba na dai kushake na mother na dai shake. Ukikata kutupa paket na kutupa upake. Patia viki yake, ajifungulia kivyake. Akitaka maziwa raisi niko matiwa titi ya mamake.
Now see hate, hate biti nimeweka to relate. Weni bibi ya mikuweka meditate. Usibaki unajicheka na respect. Hatwingo jit.
Ni mashuguli ulala. Deli tuko shagla. Tukitokea wanajua ni tangdomo papapa. Deli kuwa samba. Utapotea tunachinja. Ni mashuguli ulala. Deli tuko shagla. Tukitokea wanajua ni tangdomo papapa. Deli kuwa samba, utapotea, tunachinja, tunasaga.
Mini pro na fit kwa kila biz na tengeneza faida. Kuwa shika ground na kwa web kama spider. Pointment mob za pongi kuliko gaina. Idla mtap but na bigger designer. First encounter na fanyo first aid. Ni pain ukitry kubagain eko legally obtained. Dasho ni ashugli but ndula ina stain. Wanasema na jifil, wanasema neza fail. Chochi ya kuare kila kitu ni mine. Nikiwa na mine, kipato ina rise. Adui DCI, kimfuko nko fines kazi. Final bribe, my link na connections zimetosha kuvai. After shook ni madiva na divai. Ni maduba zilimpela ka Dubai. Adi na madumbo ezi rogai design.
Akili ko focus kutafuta ganji. Sina time ya hawatiaji. Hapa ni uchawi tunamix na kipaji. Na nitaji ndiyo naitaji. Ni mashuguli ulala. Deli tuko shagla. Tukitokea wanajua ni tangdomo papapa. Deli kuwa samba, utapotea, tunachinja, ni mashuguli ulala. Deli tuko shagla, tukitokea wanajua ni tangdomo papapa. Deli kuwa samba, utapotea, tunachinja, tunasaga.
Ni ule best wa west na the beast wa east. Si story na ulami but nani anaresist.
Shugle na fafu na msurprise na mahigh price. Toxic na virus but name crime.
Boka doba ikiwa wasted blanda. Isa na ndio shamba na si ndio makomanda.
Nikuwa DC ya tutu mebaki na surplus. Tulichoka na basa inasaka kibraba. Na kupori umegaza. Kufanya shugli ni tafash. Kaiko tuneza kusanya.
Na respect, hatwingo jit na ifuata.